Praise the Lord.
Mayibongwe inkosi. Ngalo ilizwe elimangalisayo elisele silivile.
I am a little angry with Brother Rus.
Ticaphuke kancinci kumzana uRus ngoba ibese eZurich ngecawe kaubandisazi. Amehlo am aye ahlola kuwo wonke lamhlangano ndizama umfumana. Kwaye ekugqibeleni ndafumanisa ukuba ebehleli phaa ekoneni. Kodwa ke singathini ngaloo nto? Abanye abantu bazitshovela phambili, abanye babuya umva, abo banako okuninzi kungcono bashiyeke bechophile. Sekunjalo ke siyavuya kuThixo ngayo yonke into ayenzayo, ngayo into esiyifumeneyo ngemboniselo yonke yecebo losindiso. Kubiincinga zikaThixo kakuhle kakuhle nje namhla ke kwaphawulwa ngeendaba ezibuhlungu. Umzana uReinhold Illing endifowuneleyo ukuba andixelele ubutatakhe uswelekile ngendlela ethile. Iindaba ezinje namathuba anje kakuhle kakuhle ayashukumisa. Ucinga malunga neento ezininzi kanye neeyure ozichithayo ninonke.
And I'm always one of those people, or at least I hope so.
Kwaye ndisoloko ndingomnye wabo bantu. Okanye ngcono ke ndiyathemba kunjalo. Ongasoze axoxe. Utamkhulu Healing yayindoda eyaba namava noThixo yamkhonza ngokuthembekileyo. Njengoba mhlawumbi abanintsi abazalwa noodade bafumana kunzima ukuba baqonde inguqu zamvanje. Kodwa ndiyanzinyelwa kukhumbula iyure esizichithileyo sihleli sonke. Kwaye ngokulula nje bekumela akwamkele wathi kumzana uEwald, akukwazeki ukuba ndixoxe nawe noba umntu akavumelani nawe, kunzima ukuphikisana nawe. Kwaye loo nto iyandivuyisa, yazi wonke umntu angaxoxa aphikisane, akuthabathi babalo nje. Qala nje umntu ukubetha entlokweni yakho sewubona uba iqalile ke ngoku. Fumana abantu abanjalo yo yonke indawo imihla ngemihla. Ndiyifundile ke loo nto kuncwadi kaPawulos xa wathi ndithenda abazinto zonke kubantu bonke ukuze ndisindise abathile. Olu lubabalo xa umntu owahlukileyo ngokugqibeleleyo abe ekwazi ukwamkelwa ngokupheleleyo ndim nawe ngendlela abayiyo. Hayi ngendlela esithanda ukuba babe yiyo, kodwa ngendlela abayiyo. Kwaye kuninzi nje sinako okufanayo, kakhulu kwiminyaka yamva nje. Ngumhlobo omdala wesikhephe sam oko ekhangela ubudlelwane, ebekhangela umntu anokuncokola naye, umntu anokuhlala phantsi naye noba lixesha elincinci elingakanani elikhoyo. Ndiyavuya namhlanje uba sichitha iiyure ezithile sonke sithetha malunga nelizwi likaThixo, sithandaza ngokunjalo, sikhala sonke. Imihla enje ngeyanamhlanje eyakwenza uba ujonge ngasemva unokuvuya. Akuzange kwabakho imini apho kwakhe kwabakhona ukungavisisani. Xa ndithi ndibona ubiya kwindlela engeyiyo, ndiyawutshintsha umxholo. Ewe, zininzi izinto ongathetha ngazo, kungakhange kudinge kuba kuvezwe nto. Kwaye umzana uBranham ndiyakholwa uba yayilolona qhawe kuthi sonke yena nokwazi kwakhe uThixo nesipho sesitshilelo esazi ukuba abantu banjani na ngokunjalo oluthando lungcwele oludlula konke ukuqonda yonke imfundiso lonke ulwazi kwaye lizisa abantu ukuba baqhagamishelane noThixo ekupheleni sonke siya kuqaphela ukuba intlawulelo esithe sayinikwa yeza ngegazi lemvana emnqamlezweni eCalvary ngokuqinisekileyo asinangxaki ekukholweni ukuba abaninzi kuzo zonke izigaba kuzo zonke izigaba zamabandla baya ukuba besezulwini ndizawuthanda uba ndinicikide namhlanje ngenyaniso ndinicikide ukuze sibone ukuba simephi na bangaphi na kuni abakholwayo ngenene benokuqiniseko okupheleleyo uba kwa ukusuka kwixesha lembuyekezo xa kwakhona ukukhanya nje okuncinci nokwazi uThixo siya kubona abaninzi kwakhona ezulwini usukela kwela xesha okanye kwamanye amaxesha bangapha bakholwayo oko ndiyakuthanda nje oko ngubani onokukholwa uba kumjikelo olandelayo apho ubhaptizo lwamanzi lwalungekashunyayelwa kodwa ukungcwaliswa ngokwenyaniso njengoko uThixo akutyhilayo ngela xesha ngaye uYohane uwisile nabo bonke abo babenaye uWhitfield ngokunjalo amanani amaninzi abanye ingaba unokukholwa nawo ukuba uThixo ngobaba lolwakhe wabandakanywa kwinqanaba lokuphila kwaye ngenyaniso wasindisa abantu phayana ebatsalela kuye kwaye siya kubabona kwakhona elizukweni ingaba uyakukholwa nyhani na oko ngoko ke ngoko siyoneliseka kwaye ngokunjalo kwimvuselelo ezilandelayo ingaba niyazi uba xa kufika kube kubi kuba nzima xa uThixo etyhila into abantu ke bangayamkeli ngoko ke kuba kubi xa kunjalo kodwa kuba uThixo utyhila into baze abantu bayamkele ngendlela eshinyayelwe ngayo kubo abanako ukukholwa ngaphezu koko ngokuba ukholo luza ngokuva ukuva ngelizwi likaThixo wonke umntu angakholwa kuphela laa ndawana le eshinyayelweyo kubo elizwini kwaye ngako ko ke siya kubona kwakhona elizukweni bonke abahlanguliweyo kuzo zonke izigaba kusukela kwixesha likaJohn Smith oyena wasekela ibandla lamabhaptisi nabo bonke abashumayela ngela xesha bonke abo basetyenziswa kakhulu nguThixo kwiimvuselelo zokomoya zePentecost siyawubona bonke abahlanguliweyo eluzukweni kuzo zonke izigaba kwa uAbraham uIsake uYakobi babengazi into nakanye ngenguquko ukuzalwa ngokutsha ubhaptizo lwamanzi ubhaptizo ngomoya kodwa siya kubabona phaa kwakhona bantwanana kuThixo wam konke ngumsebenzi ofezekileyo Uthi kuNowa yakha umkhombe. Emva kokube khona umqolwana nje. Wathi uNowa wenza ke njengoko wamiyalela ngakho uYehova. Oko kwanele. Sifunde kwakhona kumnqophiso mtsha. Kunqanaba lokuqala elithile ukuba waye lilungisa engumprofethi kaThixo kwaye umphefumlo wakhe obulungisa wava ubunzima phantsi koko konke okwakusenzeka ngela xesha. Sibafunda bonke ukusuka ku-Enoki uya kuMalaki bonke abuThixo wathetha kubo. Abamkholwayo siya kubabona bonke kwakhona bonke. Ndiyatsho kwakhona kuba nzima kuphela xa uThixo ethetha, xa uThixo ethila ilizwi lakhe, xa uThixo ekhokhela abaninzi ngokunzulu baze abantu ngoko bangamamkeli. Ngoko akuyi kusebenza kakuhle. Ngoko ke ungathobeli nokungakholwa kuyangena. Kwaye ayisosathu esoba sibe lapha. Silapha khona ukuze sikholwe, sikholwe oko kushunyayelweyo kuthi. Kodwa ukuba ubani namhla ucinga ukuba into eyayaneleyo kwiminyaka engama 450 eyadlulayo abakabi nawo amava ngenguquyo komoya, ukwakheka kokomoya. Inkosi inakwe kulungisileyo kweli xesha inezithembiso efuna ukuzibona zizaliseka. Lona ngumhla owahlukileyo lixesha elahlukileyo. Umhla nexesha xa icebo likaThixo losindiso liyawukuza fikele ekupheleni, sonke siyawufikelela ekugqibeleleni. Bendisendaweni ethile kwaye unyana wathi kumamakhe ngenye imini uzawuphelela ukwikhaya lokugcinwa kungekho mntu ozokujonga akukhathalele. Yayinjengokuhlatywa entliziyweni kuye loo nto, umfazi ongazizanganto ngaphandle kokulungileyo ubomi bakhe bonke. Hayi, abantu abanjalo badinga uba namava ngokwenziwa kutsha, ngokuzalwa ngokutsha. Kumele babe nemvelo kaYesu ukuze baqonde ukuba omnye akumelanga ukubavisa ubuhlungu abanye. Nditsho nangamazwi, ngamanye amaxesha amazwi anako ukwenza amanxeba njalo, anzima, abuhlungu kakhulu. Kodwa sifundile njengoba sisitsho isibhalo, wonke umntu kumele akhawuleze ukumamela, enze kade ukuthetha, enze kade uba nomsindo, ngokuba ingqumbo yomntu ayisebenzi bulungisa bukaThixo. Ngoko masithi silicele ubaba lukaThixo uba lisigcine, lisigcine ngokunjalo ekuviseni ubuhlungu omnye nomnye. Loo nto yenzeka ngokukhawuleza ke loo nto, emva koko ibe yintlungu nokungaqondani, entlungu ivuke. Kwaye wonke umntu ova intlungu akazivi kakuhle. Emva koko abanye abaziva kakuhle apho bakhoyo. UThixo ngoku ufuna ukusenza ukuba sibe ngabantu abanemfesane enzulu, abantu abahamba kwiindlela zakhe ngokunjalo besazi ukuba kunini xa ixesha leliphi ixesha elilungileyo lokuthetha into kwaye loo nto iye yandihlaba kulo mxholo ufundiweyo. Kakuhle kakuhle mna ndiyakuvuyela ukuvumela ilizwi likaKristu balihlale phakathi kwethu ngokobutyebi ngoba kubhaliwe. Apha sifunda into ebaluleke kakhulu kwivangeli kaYohane isahluko seshumene sithandathu. Ndiyakholwa umzana wam othandekayo sele egxininisile kumqolo wesine ithi apha, kodwa ezi zinto ndizithethile kuni uze zithi xa lifika ixesha ize nikhumbule ukuba ndinixelele ngazo. Ubuhle bento eyenzekayo kuthi ebukumkanini bukaThixo, apho obo sitsalelwa kubo okanye sixhamla kubo, nokuba imalunga nokuhle okanye nokubi, ubuhle bobokuba yonke into siyixelelwe kwangaphambili uza kutshutshiswa unikelwe, omnye umzalwane uza kumngcatsha omnye kwaye bazawucinga ukuba benzele uThixo inkonzo njengoba kubhaliwe ngamabomi ukuba nabani onibulalayo uzawucinga ukuba wenzela uThixo. Inkonzo entleleyo ubulala umntu, into elula, kodwa ukuzizisa njengedini eliphilayo elimkholisayo uThixo esibingelelweni sakhe njengoba ndikhola uba itsho kwabaseroma isahluko seshumene sibini enye imeko ke leyo. Into endihlaseleyo ngokunjalo yindlela inkosi eyathetha ngayo. Andinixelanga yonke into ngokungqalileyo ngoku ndandisenani, babengenakuyithwala loo nto, ngoku ibonakale ngathi ibonakale ngathi akasekho nabo kodwa usekhona phayana echitha imizuzu yokugqibela kunye nabo ngokuthetha nabo, kwaye ezawubuya kokwe apho athi ixesha lizawufika apho ndingasayi kuthetha nani ngokwemizekeliso. Kwakukhona okunjalo intetho eyasuka ekucaceni yaye ekucaceni, inkosi yayizisa yonke imeko, yonke imeko nje ithi apha, ngokunjalo ndinixela inyaniso, kunilungele ukuba ndimke, ngokuba ukuba andimkanga umthetheleli akayikuza kuni. Xa inkosi yayisemhlabeni wayenoba seYerusalem kodwa wayengekho eSamariya. Xa wayeseSamariya wayengekho eKapenaum. Xa wayesemhlabeni wayebophelelekile exesheni nasendaweni. Xa wayeseKana eGalili wayengekho eYopa, namhlanje unako ubakho kho kuzo zonke iindawo kuwo wonke umhlaba nawo onke amakholwa kuwo wonke umhlangano ngokwesithembiso yena ngokwakhe asinikileyo, ngokuba apho ababini okanye abathathu bahlangane khona egameni lam ndiyakubakho mna phakathi kwabo. Ngoku uthi kunilungele ukuba ndimke, kwakulungile nakuthi ngokunjalo, kungenjalo besizawushiyeka bezawushiyeka eJerusalem abafundi babefuna ukubaqala ulawula babede bephoxekile besithi besicinga ukuba uya kumhlangula uSirayeli uze ubumise ubukumkani bakho kwaye kwenzeka ke ngendlela eyahlukileyo kuqala kwakumele ukuba adale imeko ezinyanzelekileyo zokumisa ubukumkani emva koko okokuqala kuko konke kulandela oku ubukumkani bukaThixo abuzi ngokubona kodwa bungaphakathi kuthi emva koko lizawufika ixesha apho ubukumkani bukaThixo buya kubakho ngokubonakalayo kwaye siya kuba nenkosi ebukumkanini bakhe silawule. Ukunxunguphala kwagcwala kubafundi apha sifika kwinqaku eli lindishukumisayo ngenyaniso njengoba nditshile xa ndeva oku namhla ngendlela ethile ndasondela kakhulu ezinyembezini zade zehla ezidleleni zam ndingafuni uba zihle kanjalo ndacinga ngeento ezininzi ngobomi bomntu wonke bufutshane sinobomi obunye akho mini elande ebuyayo akho veki akho nyanga akho nyaka akho yure ndiyazibuza yintoni endiyenzele uThixo kwaye sesiphi isiqhamo esikhoyo njengoba usazi akhona amathuba ebomini apho uzicikidayo phambi kothixo ukuze ubone ukuba njengoba watshoyo sihambele phambili ukuze sithwale iziqhamo okanye iziqhamo zethu ziye zashiyeka na kwaye iingcinga ezininzi ziye zeza kum zaqala kwinyaniso yokuba ndigqibothetha nabangakholwayo inene ebelisivakashele apha babenomdla kakhulu ekwazini ukuba bubomi obunjani bebandla ungayicinga ke into endiyithethileyo ndithe silusapho nje olunye olukhulu wonke umntu uyamazi omnye umntu wonke umntu uyamkhathalela omnye umntu emva koko ndacacisa uba yonke into kumele iba njani ndicinga ukuba kumele ibe njani okanye ndiyinqwenele ukuba ibe njani ndayendlala yangathi inyaniso kwaye namhlanje xa ndiziva ndishukuma ngaphakathi kwafika umbuzo kum ingaba uye wanika na ubungqina obuyinyaniso okanye ingaba buyo nyaniso ngendlela otsho ngayo ndayivakalisa ngendlela endiyinqwenela uba ibe yiyo ngendlela endiyiva ngayo kwaye xa imalunga nam ndifuna ukuthetha oku ndiyakholwa ngentliziyo enyanisekileyo uba ndiva ubunzima nabo bavuba unzima ndilile kunye nabo balilayo ndivuye nabo bavuyayo yinto leyo uThixo andinike yona kwaye ngokunjalo kunzima kakhulu ukuba umntu ayenze loo nto omnye angayibonisa abanye kancinci uba ukhathala kangakanani na malunga nemvakalelo yabo asisondelanga nakancinci omnye komnye zikhona imeko ezinzima asikafundi nokufunda ukuba masiphathane kanjani kakuhle ngamanye amaxesha abangakholwayo basikeleleke ngobulumko obungaphezulu kunamakholwa amakholwa ngokukhawuleza yakukhawuleza ukucaphuka babe ngqwabalala akukhawuleza ukugweba bakhalimele batshabalalise kodwa kumele sifunde enkosini wathi fundani kum ngokuba ndinobulali ndithobekile nangentliziyo kodwa ngexesha elinye kwenzeka kum namhlanje uba ibandla kumele ekugqibeleni lifikelele kwele nqanaba. Inqanaba apho wonke umntu ofuna ukuma imihlaba yakhe phambi kothixo athobele ilizwi ukuze kungabikho mntu oshiyekileyo ofuna ukusindiswa ngokokuqonda kwakhe kodwa ahambe ngenyaniso kwimida yelizwi ukuze akwazi ukufikelela esiphelweni. Umbuzo endinawo ngoku ngulo, ingaba sonke siziva ngokufanayo na? Uba siziva ingathi sidinga ukuba siqhagamshelane omnye nomnye ngokona kunzulu okufudumeleyo? Ingaba uyakuvana oko? Kumele kwenzeke ukuba sidityaniswe kakhulu eluthandweni olungcwele ukuze intlungu yomnye ibe intlungu yabo bonke kwaye uvuyo lomnye ibe luvuyo lwabo bonke, ukuba sithi ngenyaniso sidityaniswe nguThixo sonke emzimbeni omnye. Kwaye ungakholwa na nje, izolo bendifunda nje ebusuku incwadi ebhalwe ngumfundisi wamarhabe waseBerlin osengumprotestanti oyinyaniso ojongane nobuqhinga ingathi ujongane nomtyholi. Bendingayazi, ndingalindelanga uba into enjalo isekhona. Kukhona intetho ebhaliweyo phaya evela kupapa othile othe uKristu ngokuqinisekile yintloko kodwa uMaria ngumqala othi amxhase. Kwaye ungabona ukuba isiqalo esitsha ngoku siyenzeka kuyo yonke indawo. Ndikholwe umtyholi akayi kuqwenga yonke into, kuya kuba khona ukwahlulwa kuwo onke amabandla nakuwo onke amahlelo. Abantu banele abakhoyo abathi nokuba bengaqaphelanga ezinye iinyaniso kodwa abafuni kuhla baye phaa kulaa ndlela yaseRoma. Kwaye le ndoda yaveza ukuba oku yimimoya nje yokuqala yokukhonza abafileyo nakonke okuya. Ndiye ndagcoba ke yiloo nto ukuba abantu banako ukungafihlisi kule mini nesigaba, hayi kuphela uMzantsi Frank okanye thina apha kodwa kunjalo nabanye. Banako ukubeka isikhanyiso abasifumene kwizibhalo ezingcwele phezu kwesiphatho sesibane. Kwanjengoba nditshilo ngaphambili, ndiyakholwa ukuba uThixo uya kunika ubuntu ithuba eliyinyaniso ukulinikela ubabalo phambi kokuba luvalo ucango ngonaphakade. Kwaye abanye bayakuthatha icala likaYesu Kristu inkosi yethu, kwaye kunakukwenzeka ukuba baziswe kwinyaniso yonke ngokuba ngubani onokuphikisana nam okanye andalele ekukholweni njengendlela umoya kaThixo owathi wehla phezu kwamabandla phezu kwamahlelo kuzo zonke izithuba zemvuselelo kwaze kwakhanyiselwa oko kuthethiwe ngela xesha. Ngubani na onophikisa ukholo lwam ukuba umoya omnye kaThixo ekupheleni kwemihla akaye kukhanyisela atyhile ilizwi ngoku elithethwa kweli xesha kwabo bathe bamiselwe koko uThixo akwenzayo? singalinda okomzuzwana.
Blessed are those who can wait. Let us remember.
Kwaye basikelelekile abo banako ukulinda, masikhumbule abaprofethi, amadoda kwaThixo, uMoses. Ngokubalulekileyo ungakufunda oko. Wayeneminyaka nje lishumi, kwakusekutsha kakhulu. Endaweni yokulinda iminyaka engamakhulu amane, kanye kwiminyaka engamakhulu amathathu namashumi alithoba, kwasekuphelile kuye waluva ubizo kwingaphakathi lakhe. Wayesazi oko uThixo wayemisele ukuba akwenze, kodwa ixesha kwakumele lifike. Xa ixesha lithe lafika, ngokubhaliwe uThixo wathuma unyana wakhe ngokufana nenyama yethu. Yonke into inexesha layo. Kwaye iziphumo zazisithini? Wabulala umyiphutha, amngcwaba esantini. Mina elandelayo amaHebhere amabini ayexoxa omnye nomnye. Wanyuka wathi, yemani umzuzwana, ngubani ogwenxa apha? Bakoku wathi omnye wabo, yima kancinci, ucinga uba ungenza kuthi laa nto wayenzayo phaa kulam iphutha izolo? Kwaye uMoses warhoxa kulaa ndawo ebevela kuyo. Kanye iminyaka engamashumi amane yadlula. Yiloo nto sisazi kakuhle ukuba lonke ixesha yayiminyaka engamakhulu amane anamashumi amathathu eminyaka, kwaye kumele ulinde ixesha lifike. Kwaye ndiyakuxelela ukuba kukhona umntu ongxamayo, ndim, kodwa ndizawuzama ukuqaphela ukuba ndingahambi phambi kwenkosi. Sele ndikuthethile oku apha, silinde izinto zokugqibela uba zenzeke kwibandla elingumtshakazi. Kwaye andiqondanga ukuba ibandla elingumtshakazi kubo bonke abantu, ilwimi nezizwe alikabizwa liphume. Kumele ubone izinto enye emva kwenye, kumele uzijonge ngokulandelelana. Eyokugqibela ngoku izawufika kanye ekupheleni, kodwa siqinisekile. Ngamanye amaxesha siye sityhafe nje kancinci, singabi nathemba. Emva koko sifike ebukhoneni bukaThixo.
New confidence, new faith comes into our hearts.
Ibe luxolo olutsha, ungafihliso kutsha, ukholo olutsha lube khona ezintliziyweni zethu. Asikholwa kuthi, sikholwa kuThixo nakwinto ayithethileyo. Kuko oku sibambelele njengeankile. Into ebalulekileyo ngokunjalo kakhulu nje kulam ndima siyifundileyo yinyaniso yokuba uMoya oyingcwele uyasiguqula esonweni. Ungakhawuleza kube njani? Abantu bafuna ukuguqulana, omnye aguqule omnye esonweni, sisono eso. Ngoku bakutsale bakutsale ngekhola, bazame ukwenza uba uqonde uba yintoni na isono. Abantu abanjalo bona ngokwabo basabambekile esonweni, kwesa sono ke sokungakholwa. Abanintsi bama phezu kwayo yonke into njengabaFarisi, kodwa inhliziyo zabo yayingumqolomba wezihange. Indlu kaThixo bayenza indlu yamasela, kodwa ngaphandle nje babenxiba ingubo ezinde ungena kubona okuninzi. Babeya phayana kwiindawo zokuthengisa, wonke umntu ebabulisa, bathatha izihlalo eziphezulu noba kusemtshatweni noba yikuphi na, soloko behlala phambili, wonke umntu ebabulisa. Rabbi, bonke nje mfundisi mfundisi ngaphakathi babegcwele ngamathamba afileyo babehlanjwe ngamangcwaba ahlanjwe yamhlophe ngaphandle nje benobuqhe babelukuhla ndicinga kuyohani sahluko sethoba andinamsindo nakubani ungayibona ngendlela yayiyo umntu onesidingo nje kanye babepha babengabagwebi bengamagqwetha noba bayintoni indlela abamtsala ngayo umntu uthini ngaloo nto uzawuthini umntu xa enotsala bona kwakuzokwenzekani ngoko babenokuba nemisindo kulo lonke ingaphakathi labo apha siyaxelelwa ukuba ndimkile ndiya kumthumela kuni xa yena athe wafika ukuya kulohlwaya ihlabathi ngesono hayi umvangeli hayi omnye komnye umoya oyingcwele uya kohlwaya uya kufuna uya kuba namandla esemsebenzini ngalo uvakaliso lelizwi.
I tell you, that is the point. We need a proclamation.
Ndiyakuxelela lelona nqaku elo sidinga uvakaliso kwakhona elo ke umoya ongcwele usebenza phansi kwalo baze abantu bangoyiki nje kancinci ngokuba ngoku bangadingeka ukuba bahlele ezantsi kodwa ukuze umoya ubaguqule uze utyhile uYesu kubo njengomsindisi baze bakwazi ukwamkela usindiso nentlawulelo oya kulohlwaya ihlabathi ngesono ngobulungisa nangomgwebo le imixholo emithathu ebalaseleyo amanqaku amathathu abalayo kodwa ngoku bubulungisa obunjani sisono esinjani ngumgwebo onjani ingaba izinto zintathu kakuhle kakuhle zifana nantoni safuna umqolo wethoba apho iqala khona okwesono ngokuba bengakholwanga kum ngoku ukungakholwa okwesono sokungakholwa apho yonke into ivela khona umoya ongcwele uya kulohlwaya ihlabathi ngenxa yesono ngenxa yesono ngokuba bengakholwanga kum kwaye phaa inkosi ithi nonke ndingayijonga ukuba ukholwa ukuba ndinguye niyakufela ezonweni zenu ngoku kungakholwa le nto imbi kakhulu esoloko ibuza ilizwi likaThixo ngoku imenza ixoki umoya kaThixo uya kulohlwaya ihlabathi aguqule mna nawe siyinxalenye yelihlabathi asiguqule esonweni ngenxa yokuba bengakholwanga kum nqaku lesibini ngobulungisa ngokuba ndisiya kubawo yayintoni na wawuphumelelisa umsebenzi njengonyana kaThixo kuba bonke onyana neentombi zikaThixo emva koko ahlala phantsi ngasekunene kobukhosi bukaThixo ngoku malunga nobu bulungisa obo kuba uThixo uthe wabuyisela eluntwini kuYesu Kristu ungakufunda ndithanda uba ndinifundele kubhaliwe apha bendingakulindelanga kodwa kubhaliwe apha kwabaseroma isahluko sesithathu Ngoba seRoma isahluko sesithathu malunga noYesu Kristu inkosi yethu. Umqolo wamashumi amabini nesihlanu. Athe uThixo wamisa ukuba abe sisicamagushelo ngegazi lakhe ngako ukukholwa. Ukuze bubonakaliswe ubulungisa bakhe. Amen. Uya kulohlwa ihlabathi ngobulungisa. Nini? Emva koba lenziwe lagqitywa idini, ubulungisa ubungcwele buthe babuyiselwa kuwo amakholo. Asishiyeki sibambeke kuso isono sokungakholwa. Inkosi iwavulela amehlo ethu yasikhupha kuko ungakholwa. Yiloo nto sithe saba ngamakholwa. Ngoku kuba sithe saba ngamakholwa, siyaqaphela ukuba uThixo usigwebele. Akekho umntu osadinga ukuba azigwebele, lo uThixo sele emgwebele. Kuphela ngabo abangekabi nawo amava ngogwetyelwa kungcwele bazawuzama ukuzigwebela. Kwaye kumele singabancedi kuko oku. Ngoku siyaqhubeka kumqolo sifunde sade samaphi. Mhlawumbi ke masifunde umqolo wamashumi amabini anesithandathu. Ukuze bubonakaliswe ubulungisa bakhe ngeli xesha lakaloku nje. Ukuze abe lilungisa kwanomgwebeli walowo waselukholweni lukaYesu. Apha kulo mxholo othi ngokwaxekisa uLuther ayinokuthi ugwetyelo kuyinyaniso ngoku lusekukholweni kumsebenzi ogqityiweyo wentlawulelo kaYesu Kristu iye kwaba kokwakhe usindiso. Uqiniseka kokholo, uqiniseka kosindiso okufanayo nje kuyinyaniso kuthi. Siye sathini apha kungekudala nje, kukhona abantu abathe baya kweyona mihlangano kubomi babo xa isiphelo sifika, abanalo uxolo kuThixo, abanaso isiqinisekiso sokuba ubamkele. Kwaye omnye uyashukuma abuze omnye, ingabe ilizwi likaThixo liphumelele sentoni na? Zintanda, masingashiyeke kungakholweni, singamthobeli uThixo, kodwa masibe nalukholo, masicikitwe ngaso isono, masingohlwaywa ngesono soba sikholwanga, kodwa ngoku masikholwe sithe sagwetyelwa nguThixo ngoYesu Kristu inkosi yethu. Bilinqaku lesibini elo. Kwaye lesithathu yindawana nje kuyo, ithi apha kumqolo weshumi elinanye ngomgwebo, ngokuba umthethelo weli hlabathi ugwetyiwe. Kumele siqonde ukunjalo ukuba inkosi akazange athethe umgwebo okanye ndizawuthi ukukhalinyelwa emntwini, kodwa kuyo inyoka. Kwaye ngokunqalileyo wanika isithembiso malunga nembewu eza kuza ngomfazi ityumze intloko yenyoka. Kwaye kuba siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke ukuba umphathi weli hlabathi ugwetyiwe, njengoba inkosi itshiloyo, ungoku umgwebo weli hlabathi, nambona uSathana nje ngokubaneka kombane esiwa ezulwini. Yayintoni? Wayesele ebona uloyiso ngeGolgotha. Mele sibone ntoni emva kweGolgotha? Utshabo loyisekileyo luphoselwe phandle ezulwini. kodwa izinto zinokutyilwa kuphela kuthi ngomoya kaThixo. Yiloo nto wezayo kwaye yazi banintsi abakhoyo kwesi sizukulwana kwaye malunga nezipho ndinqwenela ngentliziyo yam yonke ukuba singathi kwakhona sibe namava ngokusebenza okuyinyaniso komoya ingcwele njengoba kwakunjalo kwimihla yangaphambili abapostile. Kodwa okweli xeshana banintsi abathanjiswe kwinqanaba lesibini lokomoya kodwa bengakhange babe nawo lamava emiphefumlweni yabo. Yiloo nto yonke into ishukuma. UThixo ufuna ukusomeleza, ufuna ukusimisela kwaye ufuna ukuzityhila. Kunintsi esinokuthetha la ngamazwi axabisekileyo onke inkosi yethu yawathethayo namhla ufuna ukuthetha nawe nam ngawo la mazwi. Kumele sizibuze uba ingaba inkosi ikuzaliseke kwade kwabaphi oko ithembisileyo kubomi bethu nakwimiphefumlo yethu. Ngoba ukunjalo sisithembiso eso awasithethayo uba xa ifika iyure niya kukhumbula ukuba ndanixelela nokuba uthini na, noba kumalunga nentshutshiso, malunga nokuza komoya, malunga nokohlwaya kwesono komgwebo, noba wathini na. Ngeli thuba ngethuba xa kuzaliseko okwakuthethileyo masikhumbule sinokuvuya malunga noko akuthembisileyo. Umphathi weli hlabathi uyagwetywa kwaye ukohlwaywa ebekumele uba kokwethu kuthe akwavunyelwa inkosi yethu nomsindiso owathi watyumza intloko yakhe waze watsala lasuku lwamvila lokufa wakweyisa. Ndiyakuxelela ukuba sinokukholwa konke oku ngeentliziyo zethu simthembe uThixo ukuba uya kuligcina ilizwi lakhe. Ndiphantse ndacinga ukuba kumele sibe namava ngovuko lwabafileyo. Sinalo ilizwi likaThixo ngokuphelela kwalo kungekho kuthandabuza. Asinako okuthathu okanye okuthathu okubini, sinomlinganiso okupheleleyo wento uThixo ayithethileyo. Ingaba kumelanga samkele umlinganiso opheleleyo wento uThixo ayenzayo? Ingaba kasoloko ethetha ilizwe elashunyayelwayo ngexesha elililo? Ingaba kakhange akhanyisele kanye elalizwi? Ingaba khange angqinele elalizwi walenza laphila entliziyweni zabantu? Ukuba sithe sava ilizwi leli xesha, ngokumoya kaThixo uya kwenza ilizwi ukuba liphile. Umzana uBranham wakuthetha kwakhona nakwakhona sukela kuYohane isahluko seshumenesine ishumenesibini apho inkosi ithi imisebenzi endiyenzayo nani niyakuyenza. YanguThixo angasinika ukuqhagamshelana kunye naye, ukuqonda ngendlela esiphathana ngayo uba singathi njengoba sitsho isibhalo sithwalane eluthandweni aze omnye ambalele omnye ngokuba ngongamileyo kunomnye kuze zonke izinto ezenza unxunguphalo ezenza ukubambano zingalinganiswa phambi koba kuthethwe nantoni na, ukuze sikwazi ukuqaphela ukuba zeziphi imeko iziphumo ezinobakho. Ngoko ke yanga uThixo angasiphi ubulumko ngexesha elifutshane esithe samke emhlabeni kuze xebe ngexesha elifutshane esithe saliphile emhlabeni yangasingalisebenzisela ukuba singqine ngaye uThixo sibe imizekelo ephilileyo kwaye ndiyakholwa ukuba kungathiwe ekupheleni ibandla lam yayilolwa hlobo ekuqaleni kanye ngendlela eliyo ngoku ekupheleni. Umzana uBranham wagqininisa oku ngokuphinda-phinda kwintshumayelo yakhe esithe sayiguqulela ngoku kwaye ezothi mhlawumbi iphinde ipapashwe ngokulandelayo uba inkosi ithe yathembisa ukuba ibuyisele ibandla ekupheleni kwinqanaba elalikuyo ekuqaleni njengabase-Efesu besikeleleke ngazo zonke iintsikelo zokomoya kwezisemazulwini indawo. Masikholwe ukuba ukubuyiselwa ayingomazwi alambathayo kodwa athwele amandla kaThixo ukuba azise into ethethiweyo. Yanga igama lenkosi lingadunyiswa ngokuphezulu liphakanyiswe. Amen. Masimeni sithandaze. Ndiyakubulela ukuba sinokholwa sibe namava ngento oyithethileyo. Yanga umoya wakho ungeza phezu kwethu ukhanyise kuyo yonke indawo utshile uzise enyanisweni. Sizisa kuwe zonke izicelo zethu, zonke izicelo zomthandazo, kakhulu abo baseCzechoslovakia. Yanga wena oThixo othembekileyo ungaba nenceba ukuba babe namava phayana, bazi ukuba siyabathandazisa apha. Sindiso othandekayo, uyazazi izidingo, siyakucela ukuba uxhobise abantu bakho egameni lakho ukuba sithethe ilizwi lakho, sikhole ukuba wena uya kukwenza okukuthembisileyo. Ngokunjalo ndiyakucela uba usiphe ubulumko nobabalo ukuba siphathane ngendlela elungileyo Thixo othembekileyo. Yanga singaqaphela amazwi ethu, ukuphakama kwethu amazwi ethu, onkosi ususe bonke ubuyatha kuthi, sinike ubabalo phambi kobuso bakho ukuba sibe yinto eyenzeka ukuze kuzukiswe udumo lwakho. Sisikelelo kunjalo kwimpela veki, oh Thixo. Sikelela esakhiwo nabo bonke abangenayo kuso, Nkosi. Nkosi, ngcwalisa imilebe, umlomo, indlebe, iintliziyo uze usikelele, Nkosi. Nkosi, ndiyakudumisa, ndiyakuzukisa egameni likaYesu. Amen.